amashimwe mu mitima ibyo wagiye udukorera dukumbuye ijuru famili mu myaka 25 twabonye kugira neza wawe data
Ubuzima bw'ubuhunzi ushobozi nabwari yanga batangiye turi batoya by'umwuka no mu by'umubiri ariko ushime data ntiwadutereranye
ntibyari byoroshye ariko watubereye ihumure bwa buzima bushaririye utarabaye impunzi ntiwabumenye ariko twe Mana tuzi impamvu ituma dushima Umwami ntibyari byoroshye ariko watubereye
Familia